samianfilm.com.
Pray, please, Lord, teach me. Teach me. Oh, Lord, I want your soul. But if I don't know where to sow, please, Lord, show me. Oh, yeah.
Asani kifa moyo leo. Na kumbe kesho ndo ulipanga. Kunibariki takuwaje. Ante, nikikata tamaa leo. Na kumbe kesho ndo ulipanga, kuniinua itakuwaje.
Oh yeah, nazidi kazana kwa imani na ngoja, ipo siku itafika. Kazana kwa imani na ngoja, ipo siku itafika.